Molweni sihlobo zasepokothweni. Molweni kule nyanga yomsintsi. Bethuna imikhuhlane izawutshiyo iyeke iphele, sikhe sibone imvula neentyatyambo ezintle. Molweni bethuna kwakhona kwesi siqendu sanamhlanje. Sivotelwe nini esi siqendu? Kuba ke bendicinge ngezihloko ezimbini. Nathi nina sicela ukuthetha nge-spring cleaning kuba ke siyayazi into yokubana emakhaya nakwindawo esihlala kuzo. Xa kufike lithuba lonyaka lenyanga yomsintsi okanye i-spring, siye sikhuphe imitshayelo, sigqoqe ikona, sisuse isigcawu bethuna, sisuse ifenitshala, sikorobhe, sithini, sidastishe. Thetha ukuthini ke apha kwimiba yokuphathwa kakuhle kwemali into yokufika kweli thuba lokugqoqa, lokutshayela kabutsha. Bethuna, kaloku unyaka sewuzawuphela. Oke wathi omnye umuntu othetha wathi uSeptemba. USeptemba ithetha ibithemba lisekhona noko ukulungisa izigweqe ezingaba zisekhona, ukuxhabasha apho umntu asilela khona nokujonga ukuzibulela bathini noko umde lo mgama sendiwuhambile. Unyaka uqalile zaphela iinyanga zade zasibhozo ngoku siqale eyesithoba noko sekuzawufika entambeni. EnguDisemba sekuzawufika esipheleni. Khona ke noko izinto endiqiniseke into yokubana apho ukhoyo noko xa ujonga iilisti zakho uyakwazi ukukorekisha, uyakwazi ukuthikisha uthi tyhini noko ndizincome ndisebenzile. Ngoko ke le ncoko yanamhlanje yokusincedisa into kokubana sikunike ithuba sikukhumbuze nangezicendu okanye incoko besikhe sabanazo apho mhlawumbi ubungathi uphosiwe. Ingcoko ezo ke ezikuxhobisayo ukubana noko ukwazi uqoqosha, ukwazi uthatha umtshayelo, ukwazi ukuba nezixhobo zokucoca, zokuqoqosha, zokususa i-dust okanye ukucoca ukuze imicimbi yakho ibe calanye. Bethuna, sasithe xa sicelisa apha epokothweni sizawuzilungisa izinto ngendlela yokucinga ubana sibone, sicinge okanye sicice ngendlela efanelekileyo kuba kaloku zonke into esithi sizenze ziqala pha ezingqiqweni ekucingeni. Ngoku ke kubalulekile uba ndiqale ndithi xa nangaba siqoqosha si-spring cleaner ngale nyanga yomsintsi, khawujonge uba zeziphi na iingqiqo okanye iingcinga ezakhayo onazo. Ujonge uba zeziphi na ezingakwakhiyo, yintoni le kugcina kwezi zingakwakhiyo, yintoni kungabikho kolwazi, loluphi lwazi lushotayo. Uzibuze uzibhenxe wena ngoba esiXhoseni intetho ethi umntu yinkosi ukuzazi ikholo lamaxesha anje. Kuba kaloku ukuze sikhule funeka sikhulise ezi ncamango, ezingcinga siza kusikhokelela ekubeni sibe nezenzo eziziqhamo ezilungileyo. Sisuse neengcambu ke sisasprinklina sinjalo zazo zonke iingqiqo neengcinga bethuna ezingasincediyo ezisirhintyelayo. Zininzi into ezisirhintyelayo. Besikhe sathetha kungekudalanga apha ne-psychologist uZiyanda Mavumengwana, sicamnca ngencwadi yakhe endithemba uba uvile ubana ifumaneka kanjani na. Yabona ke zezinye zezixhobo bethuna ezi, akusisoloko siyazi yonke into kodwa bakhona abantu ababhalayo abafana noZiyanda abasixhobisayo bona ke futhi beqeqeshelwe ukuba balungise okanye basincedise silungise apho thina sisilela khona. Nantsi into yokuqala endifuna ukuyichaza. Okwesibini bethuna, ngamanye amaxesha kuye kufuneke ilima. Ilima ke kwakuye kuthiwe xa kulinywa emasimini kutyalwa kubizwa abamelwane kuthiwe mabazoncedisa. Nathi bethuna funeka siziqonde xa sisilela xa udinga ukuncediswa. Ilinjani ke eli lethu ilima laka-2022? Kukuthi yazi mna into endirhentyelayo yinto yokokubana andinalo ulwazi kwinto ethile. Uyakwazi ke uqala usibhalele nathi apha bethuna kumacici ethu onxumelelwano usibuze uba ndingabheka kweliphi na icala, ngoba noba asikho kwindawo kuyo sikwazi ukunceda ngokwethu siyakwazi ukukhombisa nabanye abantu bayakwazi ukukhombisa. So xa uspring cleaner ucinga imiba yakho yezimali zibuze into kokubana ndinazo na izakhono okanye ndidinga ilima ayikhonbike ayilohlazo into yocela uncedo ayilohlazo tu into yocela ilima bethu nani okwesithathu kukhona lento kuthwa yezimpungutye ezincinane little foxes sizithethile ke bethu nana ezinto kakhulu kwiziqendu ezimalunga nohlahlo lwabiwo lwemali esiqale ngazo ezongcoko ecaleni kwalonyaka bethu nani kaloku impungutye ezincinane zizinto ezikurhentyelayo zikurhenya phezithendeni uthi wena uzama ukuqhubeka wenze into obona uba ziza kuphilisa obona uba ziza kukhulisa zona zifike zikutsalela emva kancinci kancinci ndithetha ngezazinto zipha kwi-bank statements bethu nana ezazinto zizimali ezincinci sewulibele noba wawuyithethele ntoni i-subscription ethile okanye ezadebhithi zincinci awuziboni kuqhubekeka inyanga awusakwazi nokleyima ii-refund zakho njani 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 sasiyithethile bethu nana le nto inkulu le nto yokubana rhoqo uhlale ujonga i-bank statement zakho wena wafaka amagama akho ejimini usaya phofu ejimini wena ubhatala i-Wi-Fi i-Wi-Fi engaka uyayidinga uhlala wedwa u-unlimited kunyanzelekile ubepho senditsho zizinto endizenza imizekelo ezi zihlobo xa uthatha umtshayelo wakho ne-feather duster usenza i-spring cleaning sezimali zakho uba ukhe uzibhence ukhe uzijonge sizawuphela ke ikota yesithathu yonyaka ngoku i-pension ne-provident ne-retirement funds zizawukhupha i-statement when undown usazazi uphofu ukubana u-investe entwenini imali yakho yomhlala phantsi ityalwe entwenini ilungile na le nto imali yakho etyalwe kuyo ingqamelene na neminyaka ukuyo kwaye uyayazi into yokubana ubhatala malini ngaba kwaba bantu bakutyalela le mali ukhe wazijonge esa statement uyakwazi ukuzifunda okanye udinga ukrweca umntu ozokuncedisa akufundise ubuzijonge kanjani na akuqondise futhi into kokubana kule economic cycle kukuko ndithetha bethu namnangabantu abenza i-spring cleaning umntu ophethe i-feather dust umntu ophethe umtshayelo ubufuneka uzikhumbuze pha kwisiqwendi 27, 28 and 29 sangena kakhulu kwingcombolo yale nto kungekudalanga ke bethuna sathetha nange-RSA Retail Savings Bond sakunika into yokokubana la mbuzo kuthanda ukubuza uba imali yam ndiyibeke phi na mhlawumbi yintoni na nge-retail savings bonds engakulungela wena kukuba kaloku phaa kunikwa ii-rates ezigaranteed iminyaka emibini iminyaka emithathu iminyaka emihlanu kwaye sacacisa nento yokubana uboleka urhulumente womzantsi afrika imali yakho ukuze yona akukhulisele ayibuyise ngeza interest rates zibhaliweyo phaa kwiwebsayithi yabo uba ke ubuphosiwe seso isiqendu njengoba nje uphethe i-feather dust uphethe umtshayelo ngale weekend yokugqoxa okanye kusaqala le nyanga kaSeptemba ithemba lisekhona usenokwazi ukulungisa ukuba yindaba ofuna ulungisa kuyo le yokutyala mali ngokufaka imali yakho kwi-RSA Retail Savings Bond bethuna andisebenzeli treasury andiba-advertiseli into kunayo yindawo le abantu abaninzi abayisebenzisileyo kwakunye nezitokfela nemigalelo yabo futhi kuqala uSeptemba nje inyanga yethemba inyanga yespring eyomsintsi sizawubandayo nencoko ke engena kwingcombolo malunga nendlela onokuthi wena ukhathalele ngayo abo baxhomekeke kuwe sewulungiselela umhla apho ungekhoyo kuba kaloku siyayazi ubana kukho isithetho sesilungu esithi into ezimbini eziqinisekileyo kukufa komntu nokurhafa komntu ngoko ke ezokurhafa bese sizithethile futhi ne-provisional tax season seyivulile ngoku ngoko ke funeka uqiniseke into yokokubana ngale nyanga kaSeptemba kubuzwa uvala kumathotholo na SADS TV ni kwi media yonke kuthethwa nge Wheels Month, kuthethwa nge Wheels Week. Sizayithetha ke ngesixhosa, sizawupapasha xa zisezilungile izicendu sezikhona uba uzimamele. Sizawuba khona apha kwi podcast, sibe khona na ku YouTube. Sasifaka ngesixhosa, sisifake ngesilungu kuba kaloku njengoba inyanga yokuqoqosha yokususa i-dust, uthuli, yokukoroba inyanga ka-September, inyanga yokutshayela, sitshayela isisise, kubalulekile into yokubana sixhobisane izihlobo ngendlela apho sinokuthi sikhusele, sincede iintsana, abazali bethu kwakunye nabo sihlala nabo baxhomekeke kuthi, ukuze mhlasa liflathele eliphakade bangasokoli kuba kaloku sinako ukulungisa into ezithile ngokwasemthethweni ngoku sisekhoyo. Ncoko ke ezo zintathu esizawuba nazo uqalela apha kule nyanga kaSeptemba, inyanga yethemba, inyanga yomsintsi esizawuxhobisana ngakumbi. Uyonwabele ke ubuze mamela nge-weekend esisixendu, ujonge amacici ethu onxibelelwano kuba sisizawubhengeza nezinye izinto ezizayo ezinomtsalane eziza kwenzela umdla. Ukuba ke uyafuna ukunxibelana nathi, khona iWhatsApp line yethu 072 650 7641, kwakunye newebsite address yethu epokothweni.co.za. uyakwazi nokusibhalela kumacici ethu onxibelelwano kuFacebook, kuInstagram, kuTwitter @epokothweni. Sabonani ngexesha elizayo. Enkosi.